abo baba nomama bahlezi kanjani ekhaya. Yakubona uhleli kahle ngefletini kungabo baba nomama bahlezi kanjani ekhaya. Hayi bo, ngiyabuza uhlezi kahle na, kungabo uyihlo nonyo balala bedleni na. Ngiyakubona uyajola ngolwesihlanu nomgqibelo kungabo uyihlo nonyo ulale hleni na. Hambe ekhaya,
hambe ekhaya,
bayakudinga
bazalwane,
ubatshele
yabathanda.
Mina ngithi hambe ekhaya, hambe ekhaya, ubatshele kuthi
uyabathanda.
Hamba ngiyacela, hambe ekhaya, eya ngiyakubona, ngiyakubona olwesihlanu yehlu yenyuka. Ngiyakubona uhambo yehlu yenyuka letheku lonke, kungabe uyihlo nonyo ulale dlile na. Ngiyabona uqeda imali yabazale lavekole, kungaba abazali bangeka balala behlile na. Ngiyabona ushintsha amantombazana le-Brighton Center, ngaba abazali bangekhaya balala behlile na.
Hambe ekhaya, ufike basale,
ubatshele yabathanda. Hambe ekhaya, hamba ubatshele, hambe ekhaya, hamba ubatshele into eyodwa. Yazi awusenalutho mntaka mama, yazi konke sokwaphela ngawe, bayakudinga ekhaya. Yazi waphelelwa yikho konke, kubazali bakho uyikho konke. Hambe ekhaya, hambe ekhaya, kuthi
uyabathanda.
Shona khona bakulindile, bazokubusisa. Angiphelile ngawe mthakama, eyeyeye, bazokusisa ntombazane yami nobusu nje.